siku zote, na mimi nishi nawe, niwe wako milele. Yesu wangu nakupenda, ndani mwangu nilinde, nijalie Bwana wangu nikupende siku zote. Yesu wangu nakupenda, ndani mwangu nilinde, nijalie Bwana wangu nikupende siku zote.
Yeah.